Ngola tulale no tuntu vuzi Luni mile matene apelu kutuzi
Very nice combination Eruki sumbundiza
ZLatestmusic.com
Ekeza kwa kapovi yomo Robi 8 Ok the rockstar
Nasiya balinda kimwa mahula Unaluku tuzi konji kunyikwa Nasiya balinda kimwa mahula Nwaziva kinesi mwaluna Wakari kakuga
Mufumani mahula mulimefela Mukuze musike mwavulela Mufumani mahula mulimefela Mukuze musike mwavulela Mwa mahula mukachafela mahapu Hakuna mununo kusiezi fela misunya Mwa mahula mukachafela mahapu Hakuna mununo kusiezi fela misima Luna lwaziva makona amane Nikono kukenelanga manjoko lwaziva Luna lwaziva makona amane Nikono kukenelanga manjoko lwaziva
Luna siya balinda kimwa mahula Luna lukutuzi konji kunyikwa Luna siya balinda kimwa mahula Lwaziva kinasi mwa luna Wakari kakube
Kape mutu alisha inele Kwani kutuzi ni mapepa nisa inile Kwani fitile nekapilwa etuli Netuli matuli na kina yetu kalelwa matuli Ma, ya feza kumumomo na yakaye Ichile kusifaki mama ula yakale Fakuli ni yake, niwe na uchape ile faki umuluke Kulifani late ni yochape ah. Maise pisa funisile wachape ai. Kone like kuli neva kai pulukela Nisacha nipuwa nipulu kwa lukela Hey uwe
Nasiaba linda kimwa mahula Unaluku tuzi konji kunyikwa Wasiaba linda kimwa mahula Loaziva kinasi mwa luna Wakari kakubeya ni bete raisa Konji wakuta kutubuza sikiriti Wakari kakubeya ni bete raisa Konji wakuta kutubuza sikiriti Wasiaba linda kimwa mahula Unaluku tuzi konji
Waziva stupu sanja Na kusia ni stutu fande ngo njanja Ni latifu ni tutu nganya Na kukutu mana inge stutu nga Haukena mwali hula na kusikisa Kukuhona kapa uka lusikisa Tinda meno yalu na lui kutuzi Aisa na munu no lui sile Amuwona kukuza lu mwaste mena Zeru chafela za mwaste mena Moku nunezi amuwa munde yeah. Elu tisu mundiza
Mwasia balinda kimwa mahula Unaluku tuzi konji kunyikwa Mwasia balinda kimwa mahula Lwaziva kinesi mwa luna Wakari kakubeya ni bete raisa Konji wakuta kutubuza sikiriti Wakari kakubeya ni bete raisa Konji wakuta kutubuza sikiriti Mwasia balinda kimwa mahula Unaluku tuzi konji kunyikwa Mwasia balinda kimwa mahula Lwaziva kinesi mwa luna
Okay the rocks I know Mile mwatene apelu kutuzi Nenu taole zinifono zene
Korowe kaluferi zinifono zene
Na fetch right that we pray the real girls
Nuku tula real man and we can never be the same
Kiruna fela mawazi wa sikiriti
Mwani mwa maula ukakula siki
ZLatestmusic.com
Elu jisumbundiza Wera mani wenasi Naisi kimushing Anisa mzoka tena ukoni